sabata aye umanduka uyamavela mina ngiyathanda mina ngiyathanda ithandi makazu nawe ngiyathanda mina ngiyathanda mama mathandwe nawe ngiyathanda mina ngiyathanda ithandi
Atubana umtopisi, baba himu umtopisi, bafana bakhe. ngiyakutshela amantombazane. Nidlalo nje lishela ngegama lami, nambe lithi umsezane uyaquka, nambe lithi umsezane uzenza insizwa ingoba ingoma enza abantu ekhaya kuba kakhile. Umuzwa sekhaya uyona insizwa, insizwa yimi. Sikomile nje impilo wena, ngoba uzonda abantu asebekhonywe impilo. Ngisho ngoba umza wami usikhembisa ukufoka caba phansi eshowe. Kade yamqoba kodwa mina ngithi umzondo lona uwekamandi kwelabezizwa emndenini ophenduka iphungeli kuhilihili benungumlungu wazwafa ejokingi uyo umza wami nomadela kwelasefosuras. Kade yamqoba kodwa mina ngithi kuseduze sowedwa ngaphehlela. Awu ndaphinde yamqoba umafafa umboka sikhakhala ukhinqiza abantu bebedlala enqulwini zefana kuyoshiyana esikhala kakhulu. Unyawuze indoda yasemthethena zisindana ngoba zayibeleke. Uzenda ziyadlala dlala kabodwa ngoba dlala ehlathi zabanye amadoda maqatha kiqhakazane ozwaye ehlathini. Umdlaliso osuka phansi kwelasolundi wasima qeda uphenduka amadoli manje zonke ngabashutha isikwela ngakube kahle. Yeyi babhiza abantu emadoda ngaphandle beshela impilo. Sikomile nje impilo wena kusho ngoba ukhehla ukufoka mtshali phansi kwalongoma amadabasi kade yamqoba. Sikomile nje impilo yonke umfoka ngqobo kade yamqoba.
Ahí está, se me acuerda este mundo.
Umzondi sulumane, umfazi osulumane, umathu kulevele ngamele. Ungathuza kwenda hani babhidwa abalinganile. Umahlala ehlekisa ngohlane sephasi sehlahla sibambe ehlathini kwanongoma ehlala kuzo. Uhinte hintu lanasekepijek utete ngope ngandela mikhadi kankingi. Izangoma ziyagida ishaya isigubu umbuka indlozi isayona ishaya isitamtama qele kuba abapholofiti. Ukhula lomfazi olivila umbheke liyabhonga ezaleni usulu liyaduma liyabakaza adume kakodwa ngoba adumela ashaya umphazima sitshale isiqinise ngadada. Ayibonga inkunzi engenamelu sibafana abantu uthi kwelanga ngithi bayibonga ingenamelu singaphela ngampela uzobonga. Aphinde ambonga umtholi umfoka sibize ngaphesheya kwenyumyane ngasefundlela esikoleni. Ajabula wageya usizo umfoka mtshali phezulu kwanongoma ngasekhenana eduze ngesibhedlela useduze udokotela. Udlula bedlala impisa engenamngane. Ya. Ajabula wageya umusa umfoka ndlela madoda umacabaza ayikhafule ngandlela intombi ifipha kodwa abanye bathi masoniya. Lifuthi icilongo dladakwe livoka hlatshwayo. Uxa mnenxebi awazile amanje dladakwe vukudla amadoda mehla wahlangana omuntu ngenxa yamahloni. Ndaphinde amnqoma usinelisa umfokashelembe phansi emsila. Kodwa mina ngithi ayigundi manyula ishayisha isitobha lesabi iqwele ungafunga uthi uthihlela. Ajabula umnca umfokadlamini ohlakanani uhadebe wadwe umfoka umsezana intombi kaqoma umshelembane ngaphela ngaphela sikhona ngayibuza umfone lo. Wathi ngisho emadula kazengona ifundwa ngihlala ngoshini sikhona. Yeyi yadlala gijima mashingo shina lizesheni iy'ngomo zomlabala badlala kakodwa ngoba idlala zoshaya emtombi uzinyo legolide kagize gize mbuzane kuphela. Ungani umfoka mabhuza phansi engotsha mfana wami nje lowo. Wabisa ibandla usimisa umfoka ntangase phansi kwanongoma ey'phambane nomakhelwane kamashabana. Khiphela ibandla ibhodlela simisa umfoka ntangase wenzani ugabe wenokhunje. Wajabula udlomo umfana kangeli phansi enhlazatshe wathi ngiyakuzwa mfoka msizane ngeke bekwenzela udoko alamcishile lapho. Wajabula umadela king gelasi ifikile udala edeni masitade ecuthi isidadada eliye ejembe maqedo wayigoqa ediyekhaya abakhulu abasibethe kwelasefosololasi. Inkuzi ishine nemfoka mgozi phansi amatubatuba amabombo ngayixosha ngiyakuzwa mfana. Apho umsidozi umfoka msezane xobela mzinza wekha amanzi asemfuleni umduba abaqanda kwelasebhetane ngenxa yey'thombi zakhona ezayiwada ngemumba iwashiya ngaphambili ejenti asaphelele kanti xase ulayina woda josela ngiloza sekhanyeni ngikhanisele ngisebumnameni khothoza kudlwane bafune inabanikazi bahlala bathula umgobo umfoka ndlela nomfowabo uthi abayezulu phansi eyutrede bathi silinde wena mfoka msezane siyakwazi ngeke nize nlunge bafana bam ayikho iqondo ikhanda kela ngisho ukuthi akhanda. Ngoba uthi ufuna isibhamu somthetho ufuna ingqondo yokuphatha isibhamu somthetho ubona ngathi ayikho ingqondo ekhanda lakho uzogugela ejele wena afunde emuhleka mina zamaveka imalo zavuka zambala ngafuka ngamaviya novalo endlula empembe kushayise wana mpopo ufoka ngosi shayifile nje wamemeza ungalwe ncane umfoka ndlela ekahle sobeto mfaka mama nawe shiloni umfoka ahlatshwayo nahlala nathula abafana bakhamba inside besilwisa ngabe silwisa besigadla ngobhobo kuzamephi. Khuza makhalekhela mfoka Xumalo, khuza nawe kabe ndala kuyishi mfoka Dlaza, khuza mdabuya jabuza mfoka Ntombela, khuza nawe mthethwa wakhe kabe ndala mfoka Mbosi. Sibi sikhwekisana nithi bafana bami nithi sidlala sikababezala wami untaba ziyadela. Untaba ziyadela unqoba maqoba nezandla kwihlabathi sikhudla khudla sigoma senyanga phezu sami semncane manje ngaye kasakuhlala. Ayingasoze zabulu babezala wami lo. Sentshela yimina njalo wethu mfana kamlemu lemvimbela amatshokolani madivalo hambi yadele mpelo njengasho kabasi kulugutsi kulugutsululu makoda kangena endlini usabe ukushelelela ingqomangqomane mantombazane gquma kwethu nami ngizogquma kwenu bahamba leuzalapi. Ungizwa mfoka kanjena nje entatheni ngubhusha ngomrozo umfokafoka uthi ushoti imalindala mkhonti yaqasula khona ngomhlabi yalena ubeskida ngubhusha ngocemusa umfokasu enginemfeni ngubhusha ngomathini isimumo esikhuluma singakhulumi kwatiktok ekastinini ngubhusha ngomthwentombi phansi kwanongoma esikubuntu qathwe ngani izinto eluntuni uniyaphinde yabuye ushedi kodwa ngithi mina buyela kwamastand uhaqoshwa ubani kwikhibhodi ngimbambe ko-JJ umfoka butu u-JJ nozijabe ejofijabe ethuzilani. Saphila maqedi ngazenzingudo nyawo zendlanda ziyahamba igwedla amanzi kwayikhulisisima umshosho ovolam kabuzeqa amajobana ngabashona zingubo zenta amatolo baqalize majoba ngigodla amabhende kalibaphothono ayihlaba abafana bakithi kakhumbula into yomzasosuthi ezanza ivuma ngazwelinye ihleli kwagogo kwethengini seyivuma ngazwelinye zinti tuzibhebheda yivuna lobakhumalo nam ngayivuma mawuthanda asabheni bafana bakithi semakaya singakhohlwa ukuthi uyeza ujalwana isikhwama sobe sikhuthi inqule endodeni xenga ihlombe besisa Sauti bene andri, sai giuli, chi per sai bambi, bambo, sai spambi, sai ragione, sai giuli. focus, I take a match over, I told it over, okay, well, my man, I do the interest, I take it, but it is the same on your fast, and I will not say it, you need it, but I want to follow my game. It's your friend, I can't give him my way, it's your people, so I say, you need it. I did a channel, I said, I'm a father, I'm a man, 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 I'm a man,